Hit my beat. Hit just me, baby. Njo kupenda ni wengi nisha penda. Wakasi kwa fukala na walefu kwa wafupi. Wembamba kwa wanene, ah, nikithani kuwa watani penda back. Smile kanichizisha, ah, tundisho ndo manzo nikajipata nikipenda. Mondo siji elewi, dada nikampenda. Kuzama ikabidi bahale penzi lake. Kile siku chuo life saver hamona, ah, siku zilivo zidi maumivu kodi libidi. Klaki mtimani, ikalazimu moyo sahala kufanya. Badala yake Greenland hapo nika amini. Badala kukiwa nao ya imeno itakufunja. Ponya, I blossom my heart, come on, Eden Shambro.